Nako ke lokhu kwesibonile kwezinsuku ezidlule akumukeleki. Ukuhlaselwa kwabantu bakithi abavela emazweni aseAfrika kwelizwe, ukuphangwa bakithi kwempahla yabo nokushiswa kwendawo abahobela kuzo, lokhu kukhombisa inzondo kithi yokubabandlululo yobuhlanga kubuzwe esabekayo nembi kakhulu. Isenzo mazulu salolu hlobo singophula amalungelo esintu nokwephula kwemigomo yomthethosisekelo wezwe. Umthethosisekelo wethu mhlawumbe wenzeka kabi ngoba kukhona esikhwameni ngabe bengizawuphatha niwubone. Umthethosisekelo uthi everyone, okusho uma umuntu eselapha ngaphakathi basho ukuthi unamalungelo afana nathi, yini sewumsiso umiya beni. Ngakho-ke yingakho iy'nsizi zethu seyikhulile kangaka. Lokhu kwenziwa yithi ngesikhathi kwakhiwa isekelo somthetho wezwe, umthetho usekelo, ngemva kokungena kwenkululeko.